Gentlemen, we healthy na kunywa get my vitamins. Mgenge sipende get my vitamin. Don't go fresh. Napiga shower na dunge meresh. Most most buga si na get trash. Acha my skin tone high na get raw. Shit, I like your mini skirt. Relax sipende get my shortcut. The moon na kana mimi the moon na kuhetu ko setu ko fresh. Kaspel kako ko kampo wana mo ed. Madem wangu si wachapi sweep. Milchies now zip. Check it mimi mifunga zip. Wenye mbiye sinani. Anakujaga nani kwa nani. Nasikia gana mpia ganini kwa nini. Leo wewe umetunga kamini bila nini. Usiulize ni nini. Usiulize minini. I'm a gentleman. Yes I am.
Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking.
What you drinking shore.
You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
Yo, ladies and gentlemen, introducing Flash of the gentleman, madame wanani penda. Oh yeah, I'm a ladies man. Always niko kazi, so yeah, I'm a businessman. Wanani taka Flash, yeah, the superman. Jua toto niko now, niwa superman. Nikiwa kwenye bar, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balam. Baby, unakunywa nini? Pe unachotaka kwani iko nini? Pose, si ya tina kukatia. Paniki kupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini? Pe unachotaka kwani iko nini? Pose, si ya tina kukatia. Paniki kupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama.
Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking.
What you drinking mama?
You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
Yeah, yeah.
In your lifetime, girl, here ni chance. Yes, only chance ya kuroll na a gentleman. Come close, sama mi tupate dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na leo ni na date na Snow White. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dental. We getting sentimental, ka tempo kako gentle. Mini yule yule, tangu shule shule. Pata notice sasa baby come tule. Mini yule yule, tangu shule shule. Pata notice sasa baby come tule.
Tule, hey.
Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
I got you,
cause I got you. Show you what you drinking.
You know you're rolling with a gentleman.